jotamani halaji malifu
toyo stijo tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde sakirabe be jamwale modde de ngone bette alal bare noga e jowi lewru septembre hitan 2024 yamna jena yottike suku e waylirde e gel ana bangi se vare le lamu moddi usman nyal bul kabaruji do gagne kante do ogge jande to sariya kabaru sodugo lalana hore joleedi e kake mankal paden darnaado kenyen fuditana beta ko himbe yogabe jetti fuditingol ka sariya ati haa ke sakiraabe motti e gubbe warde le ngendi sukura ana gonde habade e fa mbawana koy mubben e be ngada golleji dibe kebata hen seeda fa be darano haajiji mabbe habugol e kabaruji peneji le mali nantinobe kabaruji ana gondi e janginade do nawtargol labbongol ko wiyete intelligence artificielle yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon hada studio tamani sariyaji kabaru lana horejo leedi e kake mangal paden fuditan beta ko gurda pel bamako le fuditingol golleji mudon talataare kenyan sa gantobe ngadi e dartongoji kewdi ministre kiddo kumani do kebal e ittugol jawdi madame Boare Félicie Sogo chef de cabinet e kiddo horejo leedi IBK Mahamadou Camara soldat CN Mustapha Darabo e Noumdi Bitaw fu ana e haifabe do kabaru mudon wullitabe sariya lala jara toure ana wonnoton an ko binen do faji dan alisi se
wakati yam de jene yabini di silimaji chapan joy e jegom lami do tribunal o noddi kayfa be wara yeso mudum fa haltana dum ko be nyinga ko jijo o chagal mudum noddi cede tobe e do ko be do yimbel kayfa e mudum e mbara yimbel sappo mangal padem fa yoto yimbel wobbe gollobe suudu ministre kumani do mangal padem ana hen avocat em be do woni jinganobe be do yimbel holiti jijo o wiide yimbel nodda fa sedo e do ko be do yimbel hayfa do mudum ko ka salike nangude convocation mu em sabi be keba yamrorbe nanga dum yurto ministre mo be gollanta o be koliti du wiide cede tobe be dum wawa wade chagal mu em fey hedaka fade jugement o fuddude tay ben do yimbelle ne narti fa tampi yelan hede kan yendu juge em be yido hakkune mu em minitay sappo e joyi fa mijo e do hala ko avocat em be haliko avocat em be fa hamdu holiti wiide cede tobe yogabe be procureur o hali inde mu em kan yendu waray chagal ko sariyaji di kafu janga ko avocat be holiti wiide cour d'assises o halfinaka bawde latat sababu e juude mudum sarude kanko madame Boare Félicie Sogo sabi o ministre kiddo parke o woni procureur mbé ka jabanay fi ka do hala sabi li mabbe hot cour de justice don sur sariyawol mawdo to ministre m juge tele lede amendi walatu sargol be do yimbel borta makasim
fuɗɗi dingol ka sariya pawi ka dow kabaru sodugol lalana hoore jo leydi e kake militaire en ana e ko jamare nde dow muno sanne li majjun sini himɓe yogaɓe kollite wettare mumɓen e ngol jusgol woɓɓe ko jeeli golle muɗum waɗira dow sariya e hakkillo mabɓe ɗon waɗan fa yurgo yurgo haɓe e keɗe ko ɓe mbi Mahamman Baba Kunta dow faccitago Mamadou Sama Sego
min kay segu do ngomi miltin ke sanne ko odo kiti o fuddi sabi lato sababu ngonga ande tagal dubi tati sudu kaso madam Boare Félicie Sogo holti boyi yo kiti o yawne denno non domi yalla ana ande hakika mande mako wala e gulleji di hono holti ni ga baflobe ga kay min ngondi haybude kabar mudu suju bangal habbo njibu jawdi min bedana lamkobe yakawere katama dabar mudun yo uddude yimbe de sudu kaso dubi kewdi tabe zuza anhani min pedro famu do gullube dido bondaji di soni yimbele ngondi juseede yala sarjana golle ni mila wiide e hunde mudunde en jogani be leedi mali dun nafa mawdo
sakirabe di kabaru ci andodo ma hebe do bembe andede do hel amen facebook kanya konta x egube warde jodade sokura ngendi gonde ley commune moti nyande fu buri wadde golleji di mbay hubude hen seda ko ngatta e jibaaji mo ben batte fandugol faabotobe be rewbe worbe ana gondi e tinnanade koy mo ben be egube gure mo ben rafinde nak o yobini be gelle mabbe jiwrude le laamu koro bankas e banyagara Moussa Malle Cissé gonelat amen kerta do yaade moti anne ko hebinen tiagal ko yide mabbe do faccitango Ali Cissé e sida sidibe
uri yimbe le temet e jetto yom egube ude jonde mu em gondube habade ko wayi fu yallan heba daranade ngure galle mu em gombele on do nokkuto yimbe le egube ude jonde mu em jabbita Musa Bario goto hakkunde mabbe o durowo dom o moda golle jardin du
jogi be sheela e bali yewi lagetum habbi wada bu samtini sottakati de heba ya so mi mari ga hakile bitati libi nay yade libi joy so wadi tewtan so mi sotti mi heba hen faso winere winadi sarni o so mi awi do jafa tamati e salat so gonga ana nafakan dum ka sarni
ko waddama dom sanne ana fata bari debu jeyo so mo yaji kolti do wiide wonko hebata e golle mu o
mi de sotta soma e mi de saapate kikide mi heba hen sedo sedo de place en fu wonbe do be rewbe so be tinnike e be jaago fu be keban sedo sedo
pilki do pilkol mudum jogido sizo mudum e jingo mudum nyaamo ali jallo yo tayer le nuko o holti wiide tawele tidal la mo yimbe le be o nyohanta le nuko o wondi fewde mudum fu kanko do wonko o tamata
mimmi nyu akadle o nuko mi de nyu akadleji rewbe mi de yetta allah sabi handen mi heba almasadaji dan fo nuko jamaare wala kalsa sanne gaddo e tawede fu pidi jukkina wadde ngal gollal
mi cintinde tan wiide nungu yo wakati do sanne juude yimbe le egube iude jonde mu em gombe sukura don ko Musa Male Sisoko hebani studio tamani yude motti
walde nodirten association des professionnels de la presse en ligne appel Mali don ko be kabaru yude bembe andede ana jukki habade hokugol kabaru ji peneji e le Mali ko yata nantinobe kabaru chapande taton gondi e janginede illa talatare kenyen do bamako do kabaru ko nodirte intelligence artificielle fanda mudun faminde be journaliste en do nawtura golde ande kesse de watto yugo kabaru ji peneji mo inte do mudun ndokede himbe modi bo fofana woni hore jonde fedde kede ko Alice.
Il y a 7 mois nous avons dit
ana heba libbi jiddi jom mi panni ania fudde projet naaro do wadde imadaraji fa haba kabaruji peneji jiltinteedi beme andede ko wondo mudum ko nyende fu yeso yarta wajibi kina yimbel be golle mu en naari mangal yuccingol kabaruji kanyu en du jangine fewde e majjum so paabo tobe amen jokkini faaba muya mu en fewde amen ka mi de anni wadde jande wonde kasem e do intelligence artificielle journaliste andudo golle mudum kabaruji roji gondi hokkata dum jaati sendata mo e neddo ndukiro woni tam kabaruji di hebi fu komi domi tiagal odo formation ni woni nantinobe kabaruji di tawa ana wawi daranade san gollangal rende golle nantingol kabaruji iude peneji gondi yiltinede ni yalo mo hande o
di professionalism
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
maradi ngalur dida berde leydi niger bangal mangu njatande capital kebal moto katakatani ngaji buri nawtrede bangal ya waraji ana tidinata leybulol ngalure maradi nda tawe a hawray e di moto ngaji ole anden holtam wiide sukab e le temdron e mubben fu e dubi sappo e jena yaade chapande nayon le temdron fu chapande nayon gata di golleji e don buita rafi golle le o region kanon o golle wana non woni ko jutiri sanne woni ko be cultivide tidal la mobbe jogi do kabar mudon e lala jara ha toure nelal amen kertat yaade niger yottaki li ngalure maradinde anni ko heben en do helme nodirta dossier de la semaine do facitango cita sidibe alicise
melle o mur taxi adedeta no mur taxi no dirte o nuk maradi le leydi niger jamar ko jodi le o muto ana yoytida es dogino o mur taxi o holliti kanko o luwata kol mur taxi makko ga ana fodadu sappo didi handen on e ngal gollal nungu holliti kanko murtala muktari chauffeur mur taxi
e tawna woki aiki na ce kawai nya denje
min dubi debbe hande debbo goto kan sukabe jeegom jogi gido an hokki kan muto o fam heba ko min jogoro sudu am mi wada o do golle fada am hebure ko santi dunni
shima bana
se trabaye anatan na kwami
kidalaji hewdi ana mate le luwagol moto taxi dum holliti garba burema ko neddo goto tawirado moto taxi mo hebdo tidalaji hen sanne on hollita tidalaji makko
j'avais économisé
un peu kalsi seeda bangi yimbe hewbe wi kam mi soda moto taxi o fuddornde ka chokol mo dukunomi moto o ana wadano golle mudum no wodiri o waddan kalsi ko han yubure ko nyande fu wakati wari o fuddi sodude kam kulleji kewdi nyalamo goto police nangi mo ne andumi minka moto an o dereji fu wala tay min nem hokki mo kalse fo o bama dereji moto
le wi jamar ko jodne lamorde di moto taxiji wongu sabi min tabe hunjide koyde mebbe li on nokku festa samoji be de heba hen tidalaji
en fait l'idée même
hakkile hore yuppude dido motoji e circulation ana yaada e alhal no yimbe hore wordi no nyalomo hande o mi meedi min ka yide pine moto taxi goto ana yalta goddo du bo fudo nokkuto haani seltude mi natam odo taxi fam hunta haaje am sabi kanko tan wondo mobile e nokko o sa wala mobile mo jeeda e giyal dane ma wajibi ne an joho wala no ngada so wana bande dido moto taxi ngaji dorbo tobe dido moto taxi ngaji ana holbina mi sanne sa to doddu dabbiti
on font peur avec la vitesse
yime hewbe dogno dum taxiji politi ko hemebe ana yedde sariyaji do dati mawde din bede tewtura lam on tinno fi dabiriji yele sera yogaji ana batedo dogno dum motoji dati din garba burama kanyo neddo tawirado non dum taxiji
andeor meme de la fayso mi bettike numero immatriculation dido motoji hore dorbo tobe moto taxi ngaji ngombe ele ngallure maradine fu goto goto mu em ana jogi numero mu meri o hokkibe mo wala o do numero fu ana hada donnude moto taxi o le ngallure
circuler dans la ville
di moto taxiji le geni maradi ana mate tun sanne dun nati sabe hayebe ko heewi hebi golle gaben tewtra lam on tinota koyde mudun dun golle di moto taxiji yalla seraj ko heewi ana batte dun won ko lala jara tour hebni sejo tamani yude maradi
sakira be do kadude kabaruji de beta ko ka andondi fu do ba hebude do whatsapp sini on e numero do ne numero o numero whatsapp 75 99 76 19 di kabaruji fu andondo ba hebude do la amen facebook do ba do nodude do ikon e nyude do ikon whatsapp kontinde wiide ngal journal e kabado ni magazine karo jukininde o do ba hebude do mere mere sini on noddi numero e service kono foni 37 321 e kontinde wiide mere mere non ka andon wiide fandi fu kana taw nogay tanga credit do ele telephone modon kedde heda do e seda yewtere do ne waran jukkini de wassalam lebbi kewdi joni toboji ana kebe sanne le region ngaji kewdi leedi meden di kabar mudon di yondeji ana torra gese yogaji communique goto mo fedde be nodiri comité de gestion de crise et catastrophe wadi sapo etati le 2 septembre ndu horiti wide ko buri hectare ngaji ujina chapantat e ciddi woni e torraji mudon di yondeji wana di yondeji ngadi yolo ngoji le mudon nan be wi be kolti wide du remobe ko yata ko buri ujinaaji noga e didon woni hebe to modona le male e tiagga dun horebe direction nationale de l'agriculture pays de vide ndukuje maroji e ndemete le region ngaji segu e motti wonde toraji mudun buri matede no hedo won tidallaji hedo won di rewbe wonbe le kereduji di njogi wattu joni o le golleji gese e dabreji hedo won di be pini ko fa yotta dabreji hedi woni di lam o darani be do kabar mudun fa bedure den fa keben jabo di landi anni ko lale tangara watni en do magazine e fam do facitango momo sama siku e sita sidibe
dembal yu golle sambino kebe rewbe kreduji yogabe be do rewbe golle mum e fufulat ke mere sabi bandaji ndiyam kanon wobbe kay naturke ido jammeji kammu le gese mabbe be cefige to kuta la sikaso e motti
min jan am bonni gestan fu kay ko rematun ciagal mudun so wala heb min awi timdun kasin ne jan hikka torra mata masanne ciagne bonan laaji jan me warami fi dabiriji men lallo me doma ma wuri mimmi lemi le jardin dan do dandi tamatiji fataaji konnaaje nanal mudun mi wadi hen engere sedan tan yalla dum modja
kasin
kurutum sonugo yo kedaado rewbe to gulirde lidindi woni de demal holti wiide ko buri hofde demal gal na samti kanon ummi hala gonandaaji din jammeji sambini de risongaaji yogaaji
nyamiriji ko bonnato jian nukku amen do yo gese maro gese bayir gese mutir fatar gese funi sa ewi le region segu jati ko yata hectare ujnaaji sappo e go e temede jetti wonko jam bonni sa ewi dum hectare ujnaaji tati fu e gese rewbe remetede ciagal modu le region motti ko yata hectare ujnaaji debe e nay e hectare temede tati e cibantade tati wonko jam bonni
question.
Meimuna Traoré yi horejo fedde lulirde kuto nyonta la to dogona so le lamu kuchala nde do fedde mo yimbe le temdore chapon jego mo egu 1 na jugi gese mene e wi mako don daji jamdi yottak fi gese mabbe
ayande homa ame fu ana jogi gese mudun cegal mudun me won gese gota kuma happi e mudun med remadun duan ya hektar goto me watti awdi onnu ko geddi kam fudde tobule sanne fecha ganne kam o sattine gese kan bone jaati nati huune ko haawide yimbe kewbe yoga jaati ana wiya wi nyamri kal gesa wodan hikka pur rawnen ciagan sum hetti gabbeden yoga e rewbe ben ana wa ciottude gedi mu en fa heba hono ujnyaaji noge ujnyaaji sappo joy nyaade ujnyaaji sappo e jeegon
to dire ton ni lam tumbutu woyi gorobere nokkuji zarne di dental rewbe de da joy galurunde kinni kabar mudum be do rewbe holti jogaade telaaji kewdi buru fuf alhaali datti di kanya kewal ndiyam sabi to woji di kedda namaram touré sarata mayga horejo rewbe zarne woyi gorobere
mere woddi e jardin sanne ciagal modon dartolungu modja sanne sakku watti nungu joni ana tampini fa wala sedan bunnu woto tammi waami assi ciagal modon buldi di antun gaddi ke modja first time jogi mansin me foda jammudi njafa yogu wondi buli ana tampini fa wala sedan torram an satti sanne
berma ona wonde imadraji yalla fabaade ndemobe gilajun jati won dabareji humchina di hore e wi kanko madam kurtum sanugo kejaado kabaru rewbe to gulirre leeni humaninde demal
horebe goldra ko nontire commissaire à la sécurité alimentaire wadi balleku fete be yimbe be bonlaaji jan hewti meda tewtra jamar ko heemudun ko wadi demal le hitan hikka be tinne watta haqile pati be waasa hebude huune ciagan bonlaaji jandin meda fabirobe kulleji remetede nanal mudun du
do rewbe ndemobe ko buri yirude mudun yo demal nyebbe mena e kany kulle kete hono tomati gangaje ko nande mudun e le gulleji kiltal dundo drande be do rewbe na mawni sonne gulleji gese la touri sababu be do ro kebal subibe jallo su kalisi